tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen de fulfulde midem aljumare nay lewru septembre hitane 2025 sakrabto gondom henade hejun amen de lende mangal modum bakkaji on fu min chalmin am san buddore nungo o warde didi lewru septembre hitane 2026 fedne noddirta se ko jek holti wiira yimbe le sappo e taton kayum en wonbe yonkiji mo em heddi hem uinay didom temede jetto en wobbe kayum en kayu torda yutti kedu em kolti wiira be gondi fiide dabareji be bayi fu yalla be keba faawade bendo yimbe le no wodi nawri bangal mondial basket rewbe mi andi nam on wiide jagabule em rewbe am leedi amendi kayum en kay leedi japon mo libido em be gatti be baddi temdere didi be kibi baddi chapan jena e jeddi sakirabe be andi nam on tan wiide be garam hebondirde e leedi espagne asawer so lando jeb wakati yamde e ne jena so jabbi ke silmaaji chapan tati don sembe kabaroji dum jogonam kiide hande bisimna modom hedaade mi holti on jom do sembe kabaruji di fuddata do sem feddene noddirta se ko jek holti wiide puddo en dungo o warde didi lewru septembre bettindo yimbe le sappo e taton kayum en woni keddibe e le kasara en dungo o yimbe le ko yottoto temede unay didom temede jetto en kayum en woni be torda yotti e mu em ne do fedde holti wiide ana wondi wadde ko woni e bawde mudu fu bangal ima daraji yella ana buyta kasaraji bawdi tawede ana wawi hebede e le tuuji di faham fa kemen famtar anne ko mosa agma ha hebani en do majjum do feta wodo sama seku
gila fuddi ndungu o leni waldi na fewti etelaji kiwdi tuboji fedde humnindu kabar mudun humputi de sifa cili jogom bonondaji ndiyam cili sapo ferngoji e cili nay hendu satindu tido bonondaji di fuf fulati sababu mayde sapo taton yimbe sapo njeddon barmube e temdere chapana joyi tati samgul chuudi toraji mudun yottiki kuruji temet tati e chapana joyi e joyi alhali unyaaji temet dido e temdere njetton yimbe fewde kado tidalla lamko be hulti e madraji kiwdi gube gollobe kabar mudun no yawiri jo inama wuto ko fonseji na jukiti famin goji dun na jukiti bangal golirde kabaruji kanyu dun golirgal ande kesse lolirgal SOS security mayu jikiwdi na gondi hewde lam ko be ngadi noddango fewdo jambarande bangal wattangul hakilo sanne ido faratiji bilidi e jammeji kam
hodun sabi toboji hitane hikkadi bodadi bonanda sanne burde ko dubi bettidi ko le wi dunke andan be kabaruji majjum ka be kolti wiide ndungu hitane hikka o walda e ndungu dubi tiidi le region aji kewdi kasen do goriaji di fayato fuseji kewdi le ngallure le bamako do fayato le region aji di du kan wutama fa labi kanko abdurrahman kunta kan woni jokko gollirgal gal be noddirta ordre des urbanistes du mali wonko mosa agma ha landondir e mako kede usman yalbuli
la baisse de dégâts
wutu gol bonandaji ko sabbimbini don husabe yewondeji kebaka hikka sini afondi e dubi joyi yabbide de le ngallure bamako dedu sabe gori ndiyan di mbutama golle mum min takiti mo jagorde humaninde galleji darani dun an hollidu wutu gol di bonandaji to bamako do wutu gol foncier ngaji le ngallure bamako de wadi fa ndiya meje to boji keb dogga yarude le mayo balewgo ka ko fawi hedde gure mawde keddide ko buri fu wutu de dun yo sabe to boji kebaka sanni hikka dun wadi fa bonandaji samugol cuudi buydo
hikka
wakat ndungu boggi leedi kayum en ka yaltam nokkol to suudo to batto galleji le nokkol kewode le kreduji di kayum en le ku kewode le kreduji di ka holtama wiide boggi leedi won yimbelbe ngati ha yogabe hore kayum en ka yottini dum cadel kewde du hono fu han wade so boggol leedi ngati neddo hono fu watte yella fati joomu heddo hem aisata jera won ko hebani em do majjum kede usman yalle buli kayum wadu sama siko
lei watundungu dasotudi ananjiye sanne lei gurede to bankasto e yuroso himbe mudon kolitiwide dasotudi anangata dabaji kanya himbe wattu yoga
ngunay jeyam dug leedi no tatay di fuf be nyama chofe satu fay be di nyama nyande tumutan be ngati himbe le yoga suka goto ngatam ka wuli hore dogotoro hebi sawrude mo yuroso jeyam bug leedi meedi sopude ka wona ila fay goto sopede wonande bug leedi pade mo do lulde botna rena neddo
sini bug leedi ngatima adhaani wulunde koyde maada dartude safare docteur Salaha Garba docteur gondo to tumbutudo micintini ko haani wadede lawfa joomun reene
premier reflex to funno yo wadde bawdum fuf yalla soppado on heddo nokku goto sabi soni isan njam bondon da natan li tergal mo fuf haani dun nokku to soppado labbin ka wana fi dun tacce sabi won korno be dun wadun habbude nokku soppado dun do fuf haana ko mu yigay do soccude nokku do wata do e fiide dabare nokku joomun
no wiire tenni sakkade ñaw buri sawrude dun docteur on darte himbe borno pade lo maaji juude kadle kuro je terde mu ben e rem golo hudoji tawete ile galleji dum ana way sababu woddugol kulantereje e dasu todi tewtata ñamde
sembe kabaruji di fuddata jomdo mi hulti on wiile jagabule am rewbe ko naari bangal pide basketball mondial basketball college leddi Japan libbi dum en be gatti be baddi temdere didi kambe be kebi baddi Japan jeenaye e jeddi so lando jabbi mi garam hebondirde e leddi Espagne asawere ngarorde wakati yamde jeenaye so jabbi ke silimaaji Japan tati
Sijo Tamani mo Fondation Hirondelle do Mali do kany e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
kabaru pene goto kanyum ka yiltinama do beme ande kessede kulti do wiide kanko député kiddo do on Mahamadou Am Awa Gasamaka yawti noga jenay lewru utu bettindo hay kadijatu goro tewtu andude so tawi dum gonga no kede modou samaseku
eyu jati alisise mayde momru hawa gasama kabar mudun yirwi sanne do reseaux sociaux ngaji di wultan wiide kanko député kiddo o iwi hen le l'hôpital du Mali tiagal hurnguji tawama dun do yopene ele ko gollirde amen noddimo e telephone momru hawa gasama fenni falabi di do kabaruji ni selli basuf wala am no hulti wiide o beedi wiide fay hore nawore wala kanko député kiddo o wadi video dun der mudun no fenni ido kabaruji di dun do fufna holita nafaka jewtagul no haniri kabaru ji fuf bangal mayde neddo fodde dun no ngabinede do reseaux sociaux ngaji di
sakrab do mi kaddete kabaruji amen di kiki de hande mi jowtom sanne hedaade mi